studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede bi studio tamani o do sa yo sagi ko modu usman diko halanton kabaruji gondi do di yodi maison de la presse le bamako seydou mbo wonane to boggi jande to secrétaire général ONU Antonio Guterres andini dabareji politika ko ngala le mali do fa kawral de ngal jengine secrétaire général o holliti sugula mudum fede e ko gube torol de gondi e gidade leede pili den de du lami mal non bi kawname kotonga ko nanube kolliti du be jaadiri hono tidallaaji ka ana ka ko heewu ana wonde hebdo masala bangal hono jengugol golle kawrangal mali yammini hande nyalaani police en hodum fu woni hakkilo yimbe be mako fewde e police en be on keba jaabu mudu le kabaruji handendi jelle didi gondo le cercle yamfulule du o rondiri batte hono nokku to kangé acete fa sapen joyam mbarmi do di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon do studio tamani secrétaire général ONU Antonio Guterres andini dabare politika ko wala le mali do pabato do hono jengi go golle kawra deerengal hitane kawra ngal hitane 2015 de nenno le ko otongi ko o andini nyande talata rande secrétaire général ONU o do wi ana sullani hono jangugol basi hakunde gube bande kaborde de kanje hor majje de cini de kawra ngal fawarde eno kabaru nuga sare leedi meedo wonduno e wayde pocchondi rande kedde na Mamadou Samasew
hore jo fedde oni holliti wiide duubi didi ciaggal signigol talkurundu yo honone yirwere fuf heba kan der golleji ndudo talkuru jam e dewral Antonio Guterres na metta buri fuf bangal rafi yargol yeso kabar gollidde lamude der kidal e tumutu e lesa halledindi holliti wiide dum wona fe alhali lobbo e lewi mako faba juttido e bamgol adi kebaade jungo pelle cinwe wonande imadraji hewtakol jam lati sababu hadde satre basiji e bonandaji faha lewi mako dum wadi buru fuf e wattu mo leedi ndi na wondi landinde wuteji kewdi e le tongande mako de kanko arto o November dun no bangal gidali di timata di jari ko be ngatta fewde e leede kirundirde hono Niger e Burkina o mo darda ked andarndu fawadi anya lefwe leede de habude terrorist yakku o bangal joingol gubal dental kabitibe leede juusa helde hore jo fedde oni holiti wiide ngal do gubal na wawi jaati sambinde newamuya der golleji fede minisma yalla ende wawa hinade manda mayre no fewiri ka dum fuf e tawede Guterres micintini wiide bure gubal ngal e fede minisma de jaata tiagal yargol yeso golleji talkuru jam e dewral der leydi malindi
lami mal non bi kawnama ko winda e le tongande de ministre kumani da hakkunde mali e leede godde no yaadiri tiidalaji ana e jengugo golle kawral ngal ka non holliti deñi ko yaari yeso fa sannedu nana Abdoulaye Diop wonko haldi e hono roobe amen RFI bi keddeno Oumar Waygalo
non nani on parler ya
ngobe jaati gubi cinide kaldal e kawral ngal memindiri le sa halledi ndi iblisaji kewdi du immikiton hakkunde mabbe dum wodi so kaldal e kawral ngal an wonde tanude koyde min pamini dum jaati wiide tiidalaji kebama e mudur ka laamu o waji kulleji ko hannabude kaldal e kawral ngal yaso min darni reso ngaji didi menaka kany e tawde ni laamu hakkunde joodu jokinama le sa halledi ndi fu so wana kidal ila kaldal e kawral ngal sinina armi mali memindiri e gube murtude gonde le saha leydi ndi gonga jaati wonti dalaji goddi kasen mataadi nayiride bangal bonandaaji ngattedi wakkati fu e wayde jam e deejere dum fu yo gube de ngala e biyangal amen gondi e wadde dum
kala ko jiddon famitaade poode faydo be mel amen Facebook na Twitter na do lamba noddude 75 84 11 11 na do 75 84 12 12 fa ndokon hakkilaji modon e wi honjotobe yogabe ka tongande secrétaire général ONU nde yo do ko wodi ko windi nen e wi mabbe du nyingojo godande dabare deejere nde yo wadde fa hono gede cinyide kawran deejere ngal njawna golle o nen no heedi ONU ka yo dum be darti baba dakono mo ISS Dakar wonko haade Isaka Yatara kedda Mamadou Samasew
en fait la déclaration était
ka do hala feewi sanne bangi goto o micitini kala ko yar yeso na e majji botu mawdo dewral bibe leedi ndi ka bangi goddo holliti metta mako bangal rafi kaldal politique ko be fadde botu ministre be yamira yawtagul nugal seraji di dene hono ni totondral hakilaji ngrataage fi der leedi malidi bangal golliji talkuru kawral ngal kanyay dum funtangul hore kala ko tonga der botu mawdo dewral bibe leedi ndi ka do fu tawede yiddundral seden ana e kaado hala mi jomo kedde adnandu fuf hawri dum mudum bagal la fedde oninde yoku tafun totondral hakilaji ngadi fadde kabaru yawtagul nugal seraji di ka bangal goddo dum kedde adnandu yebike kala ko tonga der botu mawdo dewral be leydi ndi e kañe kulintereji goddi gondi der talkuru jam e dawral leydi ndi
l'accord pour la paix et la réconciliation nationale
gure didi galala kañe e sindo le cercle yamfulala du orondiri ñande alande batte jomagol hon nokkudo kanga itete yimbe galala sapon e be sindo njoyon barmi ana hawra e fu barmo be yo sapon njoyon e wi lam ko be yamfulana basse o sawki ke tafenka e di nokkuton do kanko mamadou ba prefet yamfulala mon ko halde fatmata tugula keddana mumdi sendebu
yo habbo batte nokkudo kanga asete mi do mila basi jidi fottay no kabaru o hulbinino sabe de min bawi wonde kaldal hakkune gubbe de yonki fey goto heddaki hen heddi golala yimbe sappo barmi ko yimbe dido nawi heddi sindo deburala yimbe joyon barmi ko dido nawi wakkati joni barmi be fu ko tito mabbe gonga kay yimbe sindo nangino yimbe le dido e mabbe golala iwi kaldal di latike sababu ben joppite wakkati joni jam e de ere warti
le hitan 2017 nde ko badato milliards ji temdere chapande joy etati kasindinaadi di yo chapande joy etati tan ngoni kebaadi fa kenna e le golleji osha kabar mudum andinama bete hande le batu yubbingo golleji hitande waronde e wi David Shibonga hono jubbino golleji biro osha do mallo golleji hitande waronde kuban wuddu leedi malifu kede ko haldi Ahmadou Hamme mega le faccitango Ousmane Niali Bouli
l'objectif de cet atelier c'est pour
fanda kawrtangal famindar haajuji nedda ko kandi daraned le hitande 2018 de kanye tawto dartude kabaruji no watte fa dum hunjane hore hono mali wori ni le kabar darna nedda ko komi anni hunjinde hore fa yirore wada min darando fa rafi nyamdo hippundo habbe denaagu himbe cellal mube no ndiyam jeneeda hebirte tawto kabaru jande min takite gidi woni haajuji kandi wattenede hakkilo sanne fedde darantonde kabaru dakunde wana sa hangal tan daronto huddu leedi ndidu ana le golleji min gondi wadde di le fandaji amen do tidallaaji goni fu min gattan koyda amen famin pabo himbe den nokkuje do min donka e fu min jottoto huddu leedi ndi wolle nokkuje de min kani wallude
de la zone concernée
mali yammide hande nyalaande police en de do nyalaande yamminaama wattu mo wayde reenaade wondi e yarude yeso e wi wonbe le ngalluro mawnde bamako do police en kan ngada ko baawi ka non be kewa dole yogabe du an ngoddi felde police en be kede ko Mahamadou Baba Kunta hebani le boli bamako le faccitango Mamadou Sam Seku
souvent la police malienne
sato police be leddi mali be na jogi nafa sanne ka ana e mabbe yimbe le yoga be golata ko mudi sato jati be penana jamare ne police leddi mali ndi na hanti sanne sabi sato be ngada imadraji fewde e bandiji di ka sato police be kalfana be kabaru lawi di na jota sanne di yafu be jukura yimbe le kalis mi jamo jogi mo do police be leddi mali be kambe kalfana kabaru denagu ka be ngata dun haani e be ngada bodde mabbe ka kambe tan mbawa fi hinade denagu jamare ne de kassindini malla ndedo jamare
il faut l'apport de la population
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben faami don le lewru septembre jabbinudu kasaruji lawi ngadi maybe tatan e barumbe temdere chapande nayo en jeddon le region kulukoro o yo gollede pompier kulukoro o andini o do kabaru masin binabe le lewru septembre burtige be lewru urtu dabbinudu jayenga hono jari ko do heewidu e le ladde gourma le commune gabero le region gawo anda ko ko sabani o do cumu kanon de do ladde yo durdude dabaji e wi be ton on kabar de maldu ana wanda an songo le region gawo rema be ton non kolliti hasugol fa hudo dofe ana dadi juude mabbe le bangal rafi hebde bawde mudun sabede nyalo mafu kana joba ujinere e temede juude do do kaddude di do kabaruji kedde hedal faande yewtere ma ana yeso yen tawde jango